Once in a while, again, danga no zinamu. The way that we don't suck or smile. Nadala and gold in amu. We have to enjoy this life. The chakalenga to charibalamu. Meanwhile, nothing yet information. Stingy manis association. Just put a value in occupation. Do the yakambuza explanation. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli la la, abana beli la la, abana beli la la. Life is what you make it. Zena sala wakukuwa hiti. Wama bomba sakata biti. Baya yaba jibara kusquiti. Sexy ladies shake it. All them fine girls like it.
Lanza soka kulisti ava life city. The life city. The life city.
Drip to hard ngoye na kubie mpia. Style ye ndongo ndese mpia. Toni nyakunga tompia. Aba tesi katibari mkukia. Kula bula, tonta bula. Wembandi ya buzange tompa bula. Everything wello wello. Yeah, all is well. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli. Sawa ya kweli lala. Sawa ya kweli lala. Abana beli lala. Abana beli lala. Abana beli lala. Abana beli lala.
Yeah.
Fresh white King Kong.
Another gbedu from NigerPickup.com.